kusinze mukama osanide kankutende Yesu omwesigwa eyo gyebudde neyo gyengenda yonna sinzo empologoma ya Yuda
obadde mwesigwa mu bulamu bwange Tondo wechisa Tizenkwe waze Yesu wadeo Nosangu la maziga gange Tondo mu Tewale akwenkana
Kanku sinze Mukama osanide Kanku tende Yesu mwesigwa Eyo jemude Neyo jengenda Sizomu, mwana gwendiga Kankusinze, mukama osanide Kankutende, Yesu omwesigwa Eyo gyebudde, eyo gyengenda yonna Sizomu, empologoma ya Yuda
Bw'otyo bwe weyogera Kwesiga muwanguzi Tizemu kama katonda Akuigiza okugasa Akulemera mukubo Ole mukubula Katondo Nelo enchane luli
Kankusinze Mukama osanide Kankutende Yesu omwesigwa
Hallelujah, Hosanna, Betelu, we got to know which is ours.